come on. Goosebumps on my body. Koma ni masa kumbo kila kutina tengedwa kale. Uwanga ni na mpeza kale. Lima wango kala usa kutisidwa. Sima diwa wakulimba na naonti mau. Kuyasa kuzilet. Koma nkope yake mango kwelebe. Ni mango lotabe. Kumango kaniza beza ye. Mwina nina jita puma kodi. Titi yanga na isemba kodi. Nitengeleza mtima kodi. I don't know what to do. Thank you.